Setala enjakira mobulamu anti onjigiri so kwagala okutali mukukakambira chimpo se ondi dobongo love you is all I want ku baby said I byonne na kankwagaze kajanja sato basimanyi byakuloga bali gamba omuwala yesao obasi kusanira ebyo bigambo bugambo sibi wa matugange zompate sanyo tagala ebya mabyo ndi bikuma kuwade owe amu kubanga woli kankwa gale sanyo tagala pia sube zandi tukiriza kuwade owe amu Tali na limiti, dimo chikumi nyongeza Omu kwano tekubola lonji kabani kumugonza Ebi sena miomu masibi afe tuwezinde tubilongo se Zena kufumbi langevide kwa olidia paka ngoze you say Mali gamba jaja ya gade mune sema omede Kubuli mbela kankumende kano yange
www.mp3ugandanmusic.com